ni ikiganiro ejo. Ibihe byiza mwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda za radio Ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye Anissa Bin Umukunzi, nige na Roger niwe uhagarariye iki kiganiro mu gihe Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Mu kiganiro cya none rero tugiye kuganira ku myumvire ya bamwe bumva ko abashakanye bagomba guhita babyara. Akenshi muri sosiyete y'umugore n'umugabo bashakanye hari abahita bumva ko bagomba guhita babyara, mbese ko ariyo gahunda igomba guhita ikurikiraho. Aha rero ugasanga mu gihe bidahise biba batangiye gushyirwaho igitutu, babazwa impamvu batari kubyara. Aho rero ushobora gusanga kuba batari guhita babyara bituruka no ku mpamvu nyinshi zitandukanye, harimo no kuba hari ibyo biyemeje kugeraho mbere yo kubyara, cyangwa se wenda bafite n'izindi gahunda bihaye. Gusa ariko kubera imyumvire ya bamwe ugasanga barabazwa impamvu batabyara, bamwe babashinja kwigira abasirimu cyangwa se abazungu, ari naho havamo ingaruka zitandukanye zirimo igitutu, ipfunwe, kwiheba ndetse n'ibindi. Ari naho rero usanga imiryango ibizamo, bamwe bagatangira gushinja umugore cyangwa umugabo ko baba batabyara, cyangwa se bakamushyiraho igitutu ko bakeneye umwuzukuru. Ugasanga rero uwo muryango uhozwa ku nkeke kubera ya myumvire ya bamwe ko bashakanye bagomba guhita babyara. Turaza kumva ibitekerezo by'abaturage kuri iyi ngingo, ndetse n'ubuhamya bw'umwe mu muryango washyizweho igitutu cyo kubyara nyuma yo gushakana nk'umugabo n'umugore. Mu gusobanukirwa rero ibitera iki gitutu, ingaruka zacyo, ndetse n'icyakorwa ngo iyi myumvire icike, turaza no kumva kandi impuguke mu by'imibanire y'abantu. Si ibyo gusa rero kandi bakunzi b'ikinamico ngira nkugire, reka mbabwire ko uyu munsi muraza no kuba mukurikirana agace ka cumi k'ikinamico.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/58/14/11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp.
Umuryango wa Sibomana David w'imyaka 28 n'umugore we w'imyaka 25 batuye mu karere ka Ngoma. Bashakanye mu mwaka w'ibihumbi 2020 rero bamara imyaka igera kuri 3 batarabyara. Icyakora kubw'icyo bavuga ko ari umugisha w'Imana, uyu muryango waje kubona umwana w'umukobwa, ndetse baherutse kwibaruka mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka 2022. Urumva rero ko bagiye kuzuza amezi 3 avutse. Uyu muryango rero uratanga ubuhamya bw'uko kumara umwaka urenga babana nk'umugabo n'umugore batabyara bitaboroheye kubera igitutu n'amagambo y'urucantege bashyirwagaho n'abaturanyi babo. Uko rero babyitwayemo n'inama bagira indi miryango y'urubyiruko nibyo tugiye kumva.
Ibyari mu mwaka wa 2 kuko turatumaza umwaka, ubundi yuzanye umugore akagira amahirwe ati twanda ku kanya, ariko umwe ukwezi kwarashize amezi 3-4 ati twarabivuze, ati twarabivuze kuri umugabo atabyara, umugore arabyara. Mbese ukumva ni njye bari batsikameho cyane.
Mwajya kwa muganga bakababwira ko
kwa muganga ko nagiyeyo barampima basanga ni muzima, n'umudamu arampima basanga ni muzima, arambwira ati mwihangane muzabyara nta kibazo, mwese muri bazima, ni iminsi bitaragera. Ariko wishinze amagambo y'abaturage ntabwo wakubaka uri mw'ibyo bibazo. Nyine nk'umuntu yarazaga kamara bikatwa cyane cyane nko turi nk'ahantu nko gukora ahantu runaka, ukumva nk'umuntu atebeye nk'ikije amahanga ngo ariko nk'ahantu turi gukorana n'umuntu witwa ingumba. Nanjye nkavuga ngo ariko kuki mwibanda ku muntu w'ingumba kandi atebeye wiremye, Imana ariyo yamuremye, igihe nikigera umugabo n'Imana yansubije bizagenda bite? Ugasanga nyine barimo baranshyira igitutu cyane kirenze ngiye nkumva ntacyo bimbwiye Imana hariza nkorera imirimo. Igihe cyaranageze numva nanata n'urugo nkagenda, bakaza bakagira inama umugore ati va muri urugo ugende, ntabwo umugabo wabyara. Ntibabaga batuma umwana wa runaka ngo akugere kuko yaragucunaguza, ahubwo ati wowe ntabwo uzabyara umwana, kandi ibyo akabikura mu babyeyi biwe nawe akabikugeza. Kumva ni ibintu bibabaje cyane, ntabwo byabishimye. Umudamu arabyumvaga agatuza, nanjye nkabyumva nkatuza, kuko ziza kubaho ntabwo tuba tukiri kumwe, yarasubiye iwabo nanjye ndi jyenyine. Nta bindi numvaga birenze kuri jyewe, numvaga ko igomba kunsubiza kandi nawe yarabyakiraga. Oya nabyo kuko ntabwo yigeze n'abikinisha byo kuvuga ngo wenda yanca hanze ngo arebe ko wenda ariwe yaba abyara cyangwa atabyara. Oya yihanganye guma mu rugo turabana, igihe kigeze tubona rimwe Imana yadusubije kuduha umwana w'umukobwa tumwita umubyeyi Nakita.
Reka duhe n'umubyino uyu mubyeyi atubwire uko byari bimeze, icyo gihe byagenze gute, abantu bababwiraga ngo kimwembe.
Nyine nabaye nyagera, barambwira ati sije gukora iki ubundi kuri uwo mugabo atabyara. ubwungu bwo bibaye ngombwa ndanyije nawe ati se ko umuntu imana ari yimuha ugira ngo abantu nibo biha ni uko ubwungu bwo nuko nakundi igihe kigeze tubona turabyaye nta nubwo twigeze duhangayika kuri twe ko twarasengaga bikomeye
mwabyitwayemo mutuze
twe twagiraga icyizere yuko tuzabyara kuko Imana niyo itanga urubyaro.
Ni izihe nama mwagira abo bantu bumva ko umugabo n'umugore bashakanye bagomba guhita babyara byanze bikunze?
Inama nagira abantu nkabo rebaza n'abagore babwira ko bahita babyara kandi ubundi Imana ariyo itanga, akagombye kumenya ko Imana ari igomba kuba yakugenera ikanakwambura. Kandi niba ubonye ko hari umuntu uciye mu buzima nk'ubwo ngubwo gutinda kubyara, utagomba kumuseka, ahubwo ugomba kumusabira, nawe akazashyira mu mugongo cyangwa agaterura nk'umubyeyi. Ukwitwara kwabo neza ni ukumva ko niba bamubwiye ibyo bintu bamubwira nk'umugore ngo ntabyara cyangwa se umugore akabwira umugabo ngo ntabyara, bagomba guhumurizanya bo ubwabo ko babana, bakumva ko bagomba kwihangana kandi ibintu bikazagenda neza, ntibakumva ibyo hanze kuko ibyo hanze birasinya ntabwo byubaka.
Ngira ngo mwimvie ko uyu muryango washyizweho igitutu yewe no guharabikwa, bahabwa amazina ingumba ndetse n'andi magambo byanagezaho umugabo yumva yata urugo kubera cya gitutu. Ariko kandi ubu bafite umwana w'umukobwa, bakabagira inama indi miryango kutumva amabwire ndetse bo ubwabo bakaba bahumurizanya. Reka dushimire uyu muryango wa Sibomana David ku buhamya badusangije, tunashimire Noel Imana Ishimwe baganiriye. Aha rero twumvise ingaruka zikomeye zagize kuri uyu muryango bitewe n'igitutu ndetse n'amagambo y'abantu. Haracyari imyumvire muri bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara, ndetse ugasanga igihe bitabaye nk'uko sosiyete byiteze barasebywa mu ruhame, imiryango irabahagurukira, bamwe ugasanga baravuga ko umugore yaba atabyara, abandi bakemeza ko ari umugabo kugera yewe naho bashobora kubasenyera cyangwa se bikavamo no gucana inyuma. Wowe udukurikiye rero ndagira ngo utubwire, ese ubona ari iki cyakorwa ngo iyi myumvire icike? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/87/1411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Ese ubundi iyi myumvire ya bamwe mu baturage bumva ko abashakanye bagomba guhita babyara kugera naho hari aho usanga sosiyete ishyira igitutu ku bashyingiranywe, igira izihe ngaruka ku bagize umuryango? Kuri iyi ngingo rero mugenzi wacu Noel Imana Ishimwe yanatwegeranyije ibitekerezo bya bamwe mu batuye mu ntara y'Iburasirazuba, aho ni mu karere ka Kirehe, ku mpamvu itera iyo myumvire aho abenshi bahuriza ku kuba ngo ubundi biba byitezwe ko umugabo n'umugore babana bagamije kubyara, kororoka no kwagura umuryango. Reka twumve ibitekerezo bya fuye mu baturage batandukanye.
Ubundi abaturage kugira ngo babane n'uko kugira ngo bajare bungura umuryango, iyo babonye mutavyere rero bahita babona kuri nk'ikivumwe, kuri nk'igicibwa, kuburyo iyo nk'iri mu bandi bagukumva utari nk'umugabo, ubwo bigatuma biviramo no kwiheba.
Nyine baba bagira ngo ungure umuryango, ugure wajya mu bandi bakaguca ngo ntaguri umuntu ntacyo namaze, waba uri umugabo ativa mu bandi nta n'icupa ugomba gufata, waba uri umugore ati ravuga iki kutabyaye. Nuko
impamvu ntaho bushingiye iyo utabonye urubyaro mu gihe icyo ari cyo cyose ntiwitwa umugabo, neza ubwo yakwitwa umugore atutarabyaye nika ntibibaho, kwa kundi havaho ingaruka, uca hirya waca hino, umwe muri mwe akazana uburwayi ugasanga noneho mu rusenye mupfuye mwese nta n'uwo musize.
Ni abantu bari aha hanze aha, umugabo yagiye ku kabari umuntu mumaze umwaka mutabyare, baramubwira ati uriya nta mugore ufite, iruka n'umugore uzana ubyara.
Aya bagomba kubyara kuko baba bagiye ngo bungure umuryango, ariko nyine turabafite hano batabye turabazi, agato umugore umugabo akamuryango akamutoteza cyangwa umugore akamutoteza ati kuki utabye hajya tusubira iwanyu, ibintu gutyo na gutyo na gutyo, ariko ubundi Imana niyo ibigena.
Hari n'igihe ushobora kuzana umugore mukihintego uvuga twe tuzabyara nyuma y'umwaka bitewe n'uburyo cyo turi gushakisha mu buzima. Abantu bagomba guhita bavuga ko mutabyara kubera ko mubabona abashakiye mu rugero rumwe bo babyaye, bakavuga ati se bari abantu buriya ntarimo umuntu uri muri mutabyara.
Ubundi iyo ushatse umugore cyangwa ugashaka umugabo uba ugize ngo mwungure umuryango, iyo washatse umugabo ntimuhite mubyara, ari wa mugabo arakubwira ati tu nubundi we nagubyara ugasanga aratangiye agiye mu bandi bagore nawe umujinya ukabura kwishe aho ni kubundi ufite umutima wo kwihangana urihangana ukabati mana uzansubize nanye mbono urubyaro mbono umwana nk'abandi
Ati imyumvire ituruka kukuba abayifite bagamije ko mwungura umuryango mukaguka ati giye rero bitabaye ni usanga bakwita ikivume bikagutera kwiheba ye umugore ntaba kiswe umugore bikavamo gutotezwa ndetse akaba yanasubizwa iwabo reka dushimire aba baturage bo mu karere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba ku bitekerezo badusangije ndetse nanashimire nanone mugenzi wacu Noel Imana Ishimwe wabaganirije mwumvise ko iyi myumvire itera ingaruka zitandukanye kuri wa muryango washakanye ariko ntuyitubye arazirimo no guterwa ipfunwe cyo kujya mu bandi ndetse akaba haziramo no kwiheba hari umwe wagivuze ati hari igihe mu bana mwihaye intego ko muzabyara nyuma y'umwaka ariko kubera ko yamyumvira iri muri societe bagatangira kubashyiraho igitutu yewe banabita ko mutabyara hari n'igihe igitutu kiza cyangwa se nayo magambaza nyamara bayavuga batazi iby'uwo muryango waba uri gucamo hari umuryango umwe nyuma yo kumarana ukwezi bashyingiranywe umugore yaratwite ariko kubwa ibibazo bitamuturutse hindiza kuvamo Muri ibyo bihe rero yanyuragamo bitari bimworoheye abantu rwose baramuhagurukira imiryango bati kuki mutari kubyara ese mwigize abasirimu ngo muzabanza muryoshye mubyare nyuma ndetse n'andi magambo bati dukeneye umwuzukuru tuganira rero yarambwiye ati hari igihe yajyaga yumva yihebye akifungirana karira noneho yabahura n'abamubwira ngo ubwo se murashaka kwigira abasirimu agahinda kakamwica kuko ntago ari kugenda asobanura buri wese uko byagenze nyine ariko akavuga ati rwose abantu bakwiye ye guhindura imyumvire no kuvuga amagambo atari meza ku bandi cyane ka kenshi baba batazi n'ibyo bihe muba muri kunyuramo inzobere mu mibanire ya muntu rero manze ndore Thierry Jean Pierre arasaba ababyeyi ndetse n'abandi bahafi b'umuryango washinze urugo kwirinda kubashyiraho igitutu ku ngingo yo kubyara Ibyo bishingira ku kuba uyu muryango mushya usagarirwa bishingiye ku myumvire ifitanye isano n'umuco ko kubyara ari amaboko bakirengagiza ko ari impamvu zirenze imwe zishobora gutuma bidakorwa cyangwa ngo bibe mu gihe runaka Ibindi ni mu kiganiro kigufi yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore
Nk'abakurikirana societe nyarwanda cyangwa se umuryango muri rusange mubona iki gitutu giterwa n'icyane ni
mu muco nyarwanda ababyeyi iyo babyaraga byabaga ibirori bikomeye rwose bakabyishimira cyane kubera ko wungutse amaboko umubyeyi wabyaye hari indi ntambwe yagiyemo hari ikiba kitezwe iyo ababyeyi bashyingiye abana babo icya mbere nuko nyuma y'ibirori byo gushyingirwa nanone bagaragaza ko bagiye kungura umuryango gutwita biganisha mu kubyara iyo rero umwaka ushize turabizi neza ko gutwita bifata amezi 9 ukabona nta gahunda yo kubyara yavuba ihari ibyo ngibyo bitangira guhangayikisha ababyeyi ba ya miryango mishya yavutse ese abana bararozwe ese abana bafite gahunda yo kutabyara vuba ibyo rero bituma bamwe bakabashyiraho igitutu icyo dukwiye kumenya nuko kubyara ubundi bitangwa n'Imana ibinyujije mu bantu rero iyo byatinze ntabwo bikwiye kuba impamvu yuko ababyeyi bashyira abana ku gitutu cyane ko baba batazi n'impamvu yabiteye bishobora kuba ari amahitamo yabo bishobora kuba ari ibibazo bahuye nabyo
hakorwa iki kuri wa muryango kimwe n'abawugaragiye mu kwirinda iki gitutu n'ingaruka zagikomokaho
iyo babashyizeho igitutu bishobora gutuma umuryango ubegereye bagirana ibibazo ariko nabo ababyeyi nabo bakagirana amakimbirane n'imiryango yashinzwe tujya tubibona rimwe na rimwe icyagakozwe ni iki nuko niba abana cyangwa se imiryango yashinzwe vuba reka tuyite gutyo yatinze kubyara ababyeyi bakabegereye bakamenya impamvu ariko bigakorwa mu buryo bw'ibiganiro icyo ababyeyi bakagombye kumenya kindi nuko umuryango washinzwe aba ari umuryango ufite ubwigenge ufite nabwo uburyo bwo kwiyobora ku buryo batakomeza kuburebera muri yandorirwamo yo kuba bakira abana
Reka nkwibutse ko iki ari ikiganiro ejo kiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Turi kuganira ku myumvire ya bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara mu gihe ndetse bakibana. Tumaze kumva Manze Ndore inzobere mu mibanire y'abantu ati hari ikiba kitezwe iyo ababyeyi bashyingiye abana babo ariho iyi myumvire ituruka. ati yo haciye igihe bitabaye bamwe batangira gutekereza ko byaba ari amarozi, ariko kandi ntabwo abantu bakwiriye gushyira igitutu ku muryango cyane ko baba batazi impamvu yabiteye. Manze Ndore rero asanga ngo ibi bitari bikwiriye ku imiryango mishya yashyirwaho igitutu. Reka tumushimire ndetse tunashimire Ishimwe Honore baganiriye. Mu by'ukuri ntabwo bikwiriye ko sosiyete yashyira igitutu ku bashakanye cyo kubyara. Iyi myumvire ikwiye guhinduka cyane mu gihe hatazwi impamvu ya byose. Hagati aho rero nawe udukurikiye wadusangiza ibitekerezo byawe, utubwira ese ubona hakorwa iki kugira ngo iyi myumvire ko abashakanye bagomba guhita babyara icike. Tugeze mu mwanya w'ikinamico ngira nkugire rero aho uyu munsi mugiye gukurikirana agace ka cumi k'iyi kinamico. Reka mubanze mukumve. Ngira nkugire ni ikinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazo imibanire myiza, kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise, birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo. Ikinamico ngira nkugire muritegurirwa na Ejo Youth Echo, umuryango w'urubyiruko rwo mu Rwanda ugamije kwimakaza umuco w'amahoro biciye mu itangazamakuru. Iyumvira igice cya cyenda cy'ikinamico ngira nkugire. Dorukana Lise yariye Karungu kubera igihuha Donatana Gilbert bakwirakwije cy'uko Murekatete ari we waroze murumuna we, ndetse yiyemeje no gushyira ukuri hanze. Yaba yarabigezeho sera? Nimukurikire umukino.
Ndi hano Sharuga.
Nari mvuze pro. Onaje kukurebera mu biro byawe.
Oya, biro nabisohosemo. Uzumva cyangwa n'amasaha ngo muzikengere mwinjire. Rabasigaye minota mike.
Harakana ko mu wa mbere kambwiye ngo muranshaka.
Yego sha, naganda kubaze. Nimba ari amakuru ya Valentino uzi inyuma y'ibyamuvuzwe ko.
Yewe. Ayo heruka nanjye niyo mperuka pe.
Sharugamba nawe ntabya. Nanjye bigeze uje kumuramutsa. Mubana hafi, mwigana.
Nateganyaga kujya nimugoroba mvuye ku ishuri. Nakinye football iryo cyane abana twigana ntahinze pe.
Be Sharuga. Ukurikije ku Valentino muzi n'umujyango wiwe. Ubona biriya bintu bishobora kuba ari byo canke ibyabihuwa.
Aha.
Usanga abantu babeshiranira rega. Ego, mama wowe ndamunze. Ariko atari bya cyane. Ndamuzi nk'umuntu aba mwishyira hamwe rimwe na madamu wahanze.
Mwari. Nkubwije kuri biriya n'ibinyoma pe. None se ni gute umuntu yava cyanze ajya akajya kuroga muri mutenderi koko? Ubonye bavuga ko yaroze Arisa? Byibura kukagendana na Valentino aho byari kumvikana.
Ariko yamara. Uyabutumye Valentine.
Valentine?
Una Valentine nawe? Abutuma Alice.
Ariko siko kurumva ibyo bintu bishoboka mwari. Nawe koko?
Erega nanjye ndakubwiye ibyo numvise. Ariko kumbwiye ko atari ibyo mama wanjye. Emwe. Temere iki wa?
Nukuri pe ntago ari ibyo pe.
Ahubwo mbega sha Ruga. Twakora imbwira ngo ibi bihuha bihere bizimangana.
Aha.
Kuko kwa mu rwaserera hagati y'ikambi n'abanyacanzige. Cha, bya birandambiye kabisa.
Nange birandambiye pe.
Alice, ko wigunze ni biki? Wanditse rero. Cya mu ishuri cyangwa usange bagenzi bawe. Yo. Wabuze mugenzi wawe n'ushe shavura. Ariko wa muhebye Valentine kweli. Muhebe, Valentine ni cyuti nyabaki. Abantu batwara amagara y'abaziranenge.
Ariko ibyo mwabikuye hehe koko? Hari n'umushobora kuzana ajyamye ko mama Valentine ari we wishe muri umuna wanjye.
Ngwaho re.
Cyangwa n'urwango rudashinga mu bacuti. Ubundi se ko numva mwandushije agahinda kandi umuvuga ko baroza ari muri umuna wanjye. Yewe. Cyakoze muri bitangaza koko.
Uri gitangaza mukobwa. Wowe ubandanye wizirika kuri ba nta kigongo. Ni wowe ukurikira.
Ahaha. Suko ari njye utahiwe rebe. Ahubwo rero se kuba ari abaruzi nk'uko mubivuga baba barampereyeho.
Umva iki juju. Noneho urumva iyo bagutangurira ko abantu batari guca babakeka. Ndakugira inama mwana w'impunzi bugenzi wanjye.
Ahaha.
Ikiboneka ati mana yarakuburiye. Valentine muve kuba kirikare gukwegana nawe ubyibagigwe. Uzohuruza twigire muri ya groupe itavanze y'abanyamitenderi na gwakayuzu. Kuko igihe mwaramwigiramo ivanze. Birashoboka ko abanyacanziga bari kuba barihorera mugenzi wabo nawe bikakujanira.
Aha, ibyo umbwira ni amafuti rebe. Sinzareka kugendana na Valentine cyangwa abanyacanziga. Kuko ntacyo mbashinja na kimwe. Ibyo kugendera mu Kigali rero ntabwo nabikora. Ikindi kandi umenye ko bataroze umuvandimwe wanjye. Ahubwo yishwe n'indwara zituruka ku mwanda.
Bavuga ngo iyo bumenye imwe bwari ikindi.
Ariko se mwana wanje urakomeza wicare mu rugo iherezo ribiri.
Aho se avuye mu ishuri se tubimenye Valentin?
Ntabwo nayivuye mo papa. Ariko rwose mu gihe narashibura kare ntabwo nzasubirayo.
None se kwejo twaganiriye nkabona ibyo nkubwira urabyumva. Wahindutse ute koko mwana wa?
Yego ntabwo byoroshye mama. Kuko mbona narakumvise ariko ndacyishakamo imbaraga. Ndashaka ko nzahinguka bamwaza nkisekeraho kurira. Rero kuva ngifite agahinda ntabwo byankundira pe. Nshobora guseka nkahita nanaririra rimwe bakankwena.
Umva rero Valentine. Ndiso n'uyu nawe ni nyoko. Amafaranga y'ishuri n'ibindi bikoresho uhabwa biba byatuvunnye. Hari abaterankungu zidufite?
Ntabwo.
Nuko rero ndavuze ngo sinshaka kongera kukubona wicaye muri uru butika. Kutiga kwawe se urabahima cyangwa uri ihima natwe utaturetse?
Ndabona mesaje iturutse kuri mwarimu mupenzi.
Iravuga iki? Ubwo bamubuze cyangwa wabona agiye kumubwira ko bakoze test adahari?
Ndabona yanditse abwira Valentin ko ejo yazajya ku ishuri ajyanye n'umubyeyi. Papa Valentin, naho nzajya rwose uzamuherekeze.
Ariko ibi ni ibikira.
Amaing Valentine bamutumye umubyeyi ko ababyeyi batangiye kwitana ba mwana so bazabona umuherekeza ku ishuri bahu naho ubutaha.
Reka nizere ko mwaryohewe n'aka gace ka 10 k'ikinamico ngira nkugire inshuti bakunze ibikiganiro ejo turimo turagana ku musozo. Reka nakire Christine atugezeho ubutumwa mwatwandikiye ku kiganiro cyatambutse ubushize cyagarukaga ku kamaro k'imbuga nkoranyambaga mu iterambere ry'urubyiruko mu Rwanda. Christy ikaze cyane.
Urakoze kumi kaze cyane bakunzi bacu b'ikiganiro. Nkuko mugenzi wanjye amaze kubibabwira, tugiye kubagezaho ubutumwa mwadusangiye ku kiganiro cyatambutse ubushize aho cyagarukaga ku myumvire ababyeyi cyangwa abantu bakuru bafite ku ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga mu rubyiruko. Dukomeje n'ubutumwa, reka duhere ku butumwa bwa Nsengimana Mark uherereye mu gihugu cy'abaturanyi mu Burundi Umuhinga, aho yagize ati imbuga nkoranyambaga zifite akamaro kanini cyane, aho yatanze urugero ko zidufasha kumenya byinshi ku bijyanye n'ubumenyi. Naho Emmanuel wo ku Ruhuha mu karere ka Bugesera yagize ati imbuga nkoranyambaga zidufasha kuzibonaho amakuru ndetse no kuzicururizaho ibihangano, gusa ngo ariko ziba mbi iyo zikoreshejwe nabi. Naho Liliane we yagize ati imbuga nkoranyambaga zifite akamaro kanini cyane ku iterambere ry'urubyiruko. Dukomeje n'ubutumwa bwacu. Ezekiel we agira ati imbuga nkoranyambaga ni nziza mu gihe zakoreshejwe neza kandi ko zifasha abantu kumenyekanisha icyo bashaka ku buryo bworoshye. Dusoreze ubutumwa bwacu bw'uyu munsi ku mukunzi wacu Nsanzimana Sabe, aho yagize ati imbuga nkoranyambaga zigira umumaro ukomeye ku buzima bwacu. Bakunzi b'ikiganiro ejo ubutumwa bwa none tubuhiniye aha, tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu.
Tugeze ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi, aho twaganiraga ku myumvire ya bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara, tureba ingaruka bigira, tureba impamvu ibitera ndetse n'icyakorwa kugira ngo iyi myumvire icike. Kuri wowe rero tutatangiranye twumvise ibitekerezo by'abaturage bo mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba bavuga icyo batekereza ku bitera iyi myumvire ndetse n'ingaruka bigira, aho bavuga ko bitera abashyizweho igitutu cyo kubyara kwiheba no kwiheza mu bandi. Twumvise ubuhamya bw'umuryango washakanye ukamara imyaka igera kuri 3 utarabyara, aho igitutu washyizweho ndetse n'amagambo babwirwaga harimo kwitwa ingumba n'ayandi yabateye kwiheba ndetse bigera naho umugabo yumva yaturugwa. Usibye ibyo rero kandi twumvise impuguke mu by'imibanire ya muntu Manze Ndore avuga ko sosiyete ikwiriye guhindura iyi myumvire, cyane ko haba hari impamvu nyinshi zatuma umuryango udahita ubyara, ndetse kandi mwakurikiranye agace ka 10 k'ikinamico ngira nkugire.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728 02 82 32 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
bakunzi b'ikiganiro ejo rero nahadusoreje cy'uyu munsi mbashimire mwese mwabanye nanjye mwebwe mukomeza kuduha ibitekerezo nshimire kandi nige na Roger waruhagarariye iki kiganiro ndetse na Mizero Crispe waruri ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe nanjye Ani Sabine umukunzi mukomeze kugira ibihe byiza
atubereye ejo ejo ejo.
Just let the moon your